za kiti cha Arusha niko high, ready to slice, ili kali kama highway. Na punja flow so kabati kisare, river Kempisonians in the building, I read. Nisha puliza kiti cha Arusha niko high, ready to slice, ili kali kama highway. Na punja flow so kabati kisare, river Kempisonians in the building, I read.
Kiononu na bastola za kupasua yo jinsi, kifuanu na mabome ya kulipua mapenzi. You crazy crazy, paka unaboa, boxers za machizi unaziachia madoa. Kitu staki ni mwili wako tu, nioneshe vile naweza kukatika tu. Sio mapenzi tu, taachana baada ipari kuisha tu. Mikono mfukoni na ficha nako sio knife, naunga unga steam lakini siungi life. Hapa nimekuja kustare na sitafuti why. Shori, I don't care unaposema you're mad, cause najua napolewa na chongea smart. Na stand kama boss ingawa maisha ni hard, na usinifikirie sana sitaji kupewa jibu. Mikono popote la mfukoni taratibu, ni big you na big Nick na pamoja kwenye track, my MC wana car, wana car.
Nisha kuliza kitu cha Arusha niko high, ready to fly speed kali kama highway. Na punja flow so kabati kisare, river Kempisonians in the building, I read. Nisha kuliza kitu cha Arusha niko high, ready to fly speed kali kama highway. Na punja flow so kabati kisare, river Kempisonians in the building, I read.
Nisisi mafataki fataki wenye vipaji, tunatembea tembea na vitoto vya konyagi. Atuchezi mziki na piga dili ni kinesa, kunaga mwanamke mtam sweet kama pesa. Scream za bagresa, za bagresa, kunaga mwanamke mtam sweet kama pesa. Ni big cute na big Nick na pamoja kwenye track, my MC wanaka. Waumini wanatubu wapate pepo nzuri, my MC tunachana tupate promo nzuri. Na vibaka wanapora wapate maisha mazuri, so kitu kizuri ni kwa bana wazuri. Nga kupitia mabao wengine unapata vizuri, na ukitaka kunielewa ingia darasani ukaketi. Usidanganye shoru tajiri upo nyuma ya sketi. Zingono na stare ukizikopi na kupesti, utakula chakula kingi na bado utaluzi weight. Acha kusinzia usifate barabare, na weza isiwe njia. Usifate barabare, na weza isiwe njia. Njia.
Nisha kuliza kitu cha Arusha niko high, ready to fly speed kali kama highway. Na punja flow so kabati kisare, river Kempisonians in the building, I read. Nisha kuliza kitu cha Arusha niko high, ready to fly speed kali kama highway. Na punja flow so kabati kisare, river Kempisonians in the building, I read.
Kitu cha Arusha ni wapelekae mbali juu, mudando huu midundo tu inashiria. I'm right here ready for operation, yes, na punja group discussion. Na channel is pepper kwa elimu ya mtani cousin. Na feel my cheese wa kweli, what's up it doesn't. Now listen careful, don't break these rules. Do not be one of them educated fools. Don't let them use your body for money jewels. Ata kama unafanya stare, bado ni pools you lose. Control can't stop this block. Boom, like Rambo, yes the junk commander. Lion King himself in this jungle. Ma kini jokwa, easy flow how I pindu. Kiu mtamboni now, here we go. This is how we do, sasa 20 joe. What's up?
Nisha kuliza kitu cha Arusha niko high, ready to fly speed kali kama highway. Na punja flow so kabati kisare, river Kempisonians in the building, I read. Nisha kuliza kitu cha Arusha niko high, ready to fly speed kali kama highway. Na punja flow so kabati kisare, river Kempisonians in the building, I read.
See ya. Ayo Q man, kisi wachoshe.